Sisters Music Band, Mr. Ngoa, Zingika Music, Apopo, Tene, Acheza, Acheza, Apopo, Apopo.
Sifa na shukrani, twampa Mola leo, baza wadi mito ya uzima huwa mule, unamupera baba, nisiku mito rero ya ukumbusho, sofi rero anaraha, mana atangeza mwanga, anatushangilie, niraha. Mare hurita jalwarero Baba tumituva Na mama arneta wanara Siku kama ya leo Walikupokea mwana wao Kuzako wote wanaimba Happy day Kama nae kavumi Happy day Paulin tuva na ana Happy day Betty na nyevu Happy day Tuna Patricia na Nema Happy day Nae Priska Happy day Wote wanaraha Happy day Wanashangilia Happy day Watoto joy na joa Leo wote wanaraha Wanakuwishi happy birthday Enjoy your day awadi ya ma Mumeo David anaraha Anakuwishi happy birthday Happy, happy birthday Darling, enjoy your day
Mama, Mama Agneta na Mama Samson Wanakuishi happy birthday Maisha marefu, nguvu na afya bora Chiza, achiza, chiza Apopo
Sifa na shukrani Twampa Mola leo Baza wadi mito ya uzima huwa mule Unamupera baba Shangilie ni raha Gomarito sofi gomare hurito jalwarero Baba tumituva na mama arneta wanara Siku kama ya leo walikupokea mwana wao Uzako wote wanaimba happy day Kama nae kavumi happy day Paulin tuva na ana happy day Patricia na Nema Happy day Nae Priska Happy day Wote wanaraha Happy day Wanashangilia Happy day
Watoto joy na joa Leo wote wanaraha Wanakuishi happy birthday Enjoy your day awadi ya ma
Mumeo David anaraha
Anakuishi happy birthday Happy, happy birthday, darling, enjoy your day.
I am in jere jere neno nisiku yo.
Unaimba happy birthday, so I am
utangeza mwaka vino rero.
Baraka na nema zikakale na we.
Weyo nyota yo ingale retua.
Unaimba happy birthday, so fi.
Jere jere niraha rero.
Baraka na nema zikakale na we.
Opi so fi. Yako leo acheza cheza cheza atingika atingika twende apopo Holy Stars Music Band Mr. Ngoa atingika music producer Tiger bila kusahau marafiki wa dhati Enzora Mizichenda ni watongovu sana Samuel Chea Waiba Baby William Zomoro
Presence, Cute Baby, Dogo Sila, Susana, Rehema na Dr. Robin.
I am in jele jele neno ni siku yo.
Unaimba happy birthday, so
I am utangeza mwaka vino rero.
Baraka nane.